tuwekene badai.
Ok, manake I'm not sure kama leo tuko na kazi ama vipi.
Ok, basi si uje tu ni chekitu home pale, just not your mambo yetu tu.
Sawa, basi nikitoka hapa ntakupigia.
Bade mwingine wanapenda maua ya waridi, sibora pipi ya kijiti unakula unafaidi. Wengine wanapenda magari au wape mitaji, wao upendi vya bigari wala kuchagua zawadi. Najua unaponitaji I'm always there for you, give you a fair share cause I always care for you. Do things that most guys won't even dare to do, to make sure we stick together just like a pair of shoes. Mina wewe kama Bonnie na Clyde, ikipita siku moja siku woni I'll die. Mafoni homie wamesha try kunipindua, wangi moyoni hawa fry kuona umenichagua. Najua umechoka ice cream ina kumiza meno, I wanna give you nice things ukinipa upenyo.
Sweet nimekumisi siku naona wiki, acha disumura nafisi, nataka kukupa pipi ya kijiti.
Nami nimekumisi siku naona wiki, acha uzushi acha fixi, nipe pipi ya kijiti.
Tam kama asali, ndefu kama mpini, urefu nchi shirini, lazima uchoke ulimi. Wengi wanajiuliza umenipendea nini, hiyo ni siri yetu tu, wewe na mimi. Hawajui pipi ya kijiti ndiyo inajenga shepu, mashuga dadi kila siku wanabugi sepu. Raha ya pipi ya kijiti kula bila maganda, pata raha alisu sisikilize propaganda. Pipi nzuri nanukia tasku moja inuki, diyo mana inafichwa haiachwi uchi. Pipi ya demu wangu mtu mwingine si mpi, ni hatari kama serikali kubinafisisha nchi. Unafiga, una akili, unajua kupiga dili, una kila sababu ya kuwa hata waziri. You hot, 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 hot like pili pili. And if you didn't know, there's chili in Swahili.
Siku naona wiki, acha disungura na afisi, nataka kukupa pipi ya kijiti.
Nami nimekumisi siku naona wiki, acha uzushi acha fixi, nipe pipi ya kijiti.
Sina mwingi
wanapenda nini?
Pipi.
Mademu wanapenda nini?
Pipi.
Na machiz kama mimi.
Watoto wanapenda nini?
Pipi.
Wakubwa wanapenda nini?
Pipi.
Na mademu kama mimi.
Sweet nimekumisi siku naona wiki, acha disungura na afisi, nataka kukupa pipi ya kijiti.
Nami nimekumisi siku naona.